You're my glory, Lord, and the lifter of my head. For thou, Lord, are a shield for me, my glory. And the lifter of my head. You're my glory and the lifter of my head. You're my glory and the
mighty blessing.
Ni baraka kuu kiasi gani.
To share with you the heart of the Lord.
Kushiriki pamoja nanyi moyo wake Bwana.
Even what the Lord is saying at this hour in the church.
Hata kile ambacho Bwana anasema katika saa hii kanisani.
We have seen very clearly.
Tumeona kwa wazi sana.
How the Lord defines the church of this hour.
Jinsi Bwana anavyoelezea kanisa la saa hii.
I'm talking about the heavenly church that will enter into the kingdom of God Almighty.
Naninanina juu ya kanisa la kibinguni litakaloingia katika ufalme wa Mungu mkuu mwenyezi.
And we have seen very clearly that when the Lord commissioned the church.
Na tumeona kwa wazi sana ya kwamba wakati Bwana liliagiza kanisa.
In the book of Acts. Chapter 1.
Katika kitabu cha Matendo mlango wa kwanza.
That she may go out as witness unto the Lord.
Ya kwamba kanisa likatoke nje kama shahidi kwa Bwana.
We've seen that witnessing is launched on the light of the world.
Tumeona ya kwamba kule kushuhudia kumeegemezwa juu ya nuru ya ulimwengu.
And it's very important even when the Lord said, you are the light of the world.
Na ni muhimu sana hata wakati Bwana alisema kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu.
And I want to bring it to another level.
Na nataka kuileta kwa kiwango kingine.
We've seen the basic requirements of walking with the Lord.
Tumeona mahitaji ya kimsingi ya kutembea pamoja naye Bwana.
in the roadmap that the Lord has charted out for the church.
Katika njia ile ambayo Bwana ameiwekea kanisa.
He paved it in the book of Revelation chapter 6.
Aliichora na kuitengeneza katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 6.
Verses 5 and 6.
Mstari wa 5 na wa 6.
And he defined two churches there.
Na naelezea makanisa mawili mahali pale.
I see one church that is a quart of wheat for a day's wages.
Naona kanisa moja ambalo ni kipimo kimoja changano kwa mshahara wa siku moja.
And that is a church under starvation, a church in scarcity.
Na hilo ni kanisa ambalo halina chakula, kanisa ambalo limepungukiwa.
A church in perpetual deficiency.
Kanisa ambalo kila mara limepungukiwa.
And I know that deficiency goes together with ill health.
Nami najua kwamba kupungukiwa na lishe bora kunaambatana na afya mbaya.
In other words, that is an unhealthy church.
Kwa maneno mengine ni kwamba hilo ni kanisa lisilo na afya.
The church that is not healthy.
Kanisa lisilo na afya.
The church that does not get her rightful nutrients.
Kanisa ambalo halipati lishe yake kamili.
But we know that the provider of the nutrition of the church,
lakini tujua kwamba mtwalizi wa lishe ya kanisa,
is the Holy Spirit.
Ni yeye Roho Mtakatifu.
And yet the church that is in the oil and the wine,
na ile hali kanisa lililomo katika mafuta na divai,
is a well nourished church.
Ni kanisa lililolishwa vizuri.
Many times when you are ill nourished,
mara nyingi wakati unalishe mbaya,
you cannot function to the purpose for which you were created. You cannot do the things that you are supposed to be capable of.
Hawezi kutenda mambo yale ambayo una uwezo wa kufanya, ambayo uliumbiwa kutenda.
And you know, in physical terms,
na unajua ya kwamba katika hali ya kijinsia,
the Lord was speaking about the coming of starvation and famine.
Bwana alikuwa ananena juu ya kuja kwa ukosefu wa chakula na njaa.
And the coming of global economic crisis.
Na kuja kwa shida za kiuchumi za kote duniani.
And yet he also meant that some others would do well in that dispensation.
Na ile hali pia ilimaanisha kwamba kuna wale ambao watanawiri katika majira hayo.
And that's why in the book of Matthew 24.
Na ndio maana katika kitabu cha Mathayo mlango wa 24,
when the Lord Jesus was outlining this prophecy,
wakati Bwana Yesu Kristo alikuwa akiweka wazi unabii huu,
the prophecy that would describe and map out events around his coming.
Unabii ambao utaelezea na kuweka alama matukio ya karibu kuja kwake.
In Matthew 24 verse 7 he said there will be earthquakes and famines in various places.
Katika Mathayo mlango wa 24 mstari wa 7 alisema kwamba kutakuwepo na njaa na matetemeko ya ardhi sehemu mbalimbali.
And that is the clustering I was talking about of this revival.
Na hayo ndio makundi niliyokuwa nikinena juu yake katika uvuvio huu.
Over and above the physical starvation and deficiency.
Juu hata zaidi ya kule kupungukiwa na chakula na lishe mbaya katika hali hii ya kimwili.
The physical economic crisis and surplus of GDP.
Hata shida za kiuchumi za kijinsia pamoja na surplus ya GDP.
So above that is the spiritual implication.
Basi juu ya hayo mazaidi ya hayo ni ile maana yake ya kiroho.
And so you see that the Lord was talking about areas that would face no revival.
Na unaona basi kwamba Bwana alikuwa akinena juu ya maeneo ambayo hayatakuwa na uvuvio hata kidogo.
That would have scarcity of the flow of the Holy Spirit.
Maeneo yatakayokuwa na upungufu wa mtiririko wa Roho Mtakatifu.
That would have scarcity of the power of God.
Yatakuwa na upungufu wa nguvu zake Mungu.
And he was talking about also other areas that at the same time would have excessive flow of the Holy Spirit.
Na wakati huo huo pia alikuwa akinena juu ya maeneo mengine ambayo yatakuwa na mtiririko mkubwa zaidi ya kiasi wa Roho Mtakatifu.
And we know that the oil denotes the flow of the anointing of the Holy Spirit in the church.
Na tujua kwamba mafuta yanasimamia mtiririko wa Roho Mtakatifu katika kanisa.
The wine demarcates the power of the anointing of the Holy Spirit in the church.
Nayo divai inasimamia nguvu za upako wa Roho Mtakatifu kanisani.
I see this as the new oil and the new wine.
Naona haya kama mafuta mapya na divai mpya.
And that is contrasting with the first visitation at Pentecost.
Na hii inatofautiana na ule mtembeleo wa kwanza wa Pentecoste.
And now the Lord, by speaking about the church in Revelation chapter 6.
Na sasa Bwana kwa kunena juu ya kanisa la kitabu cha Ufunuo mlango wa 6.
And by categorizing the church of oil and wine in Revelation chapter 6.
Na pia kwa kuweka wazi, kwa kuweka katika nuru kanisa hili la Ufunuo mlango wa 6.
He was essentially talking about the church that was walking in power, the power of God.
Kimsingi alikuwa akinena juu ya kanisa linalotembea katika nguvu, nguvu za Mungu.
The power of God Almighty is transmitted from his throne room through the river of life.
Nguvu za Mungu mkuu mwenyezi zinapitishwa toka katika chumba chake cha enzi kupitia mto wa uzima.
And the river of life is the carrier of the power of God into the church.
Na mto wa uzima ndio unaobeba nguvu za Mungu katika kanisa.
That's why the Holy Spirit is the vehicle of the power of God in the church.
Na ndio maana Roho Mtakatifu ndiye gari la nguvu za Mungu katika kanisa.
And I want to move on to the next level.
Nami nataka kuenenda katika kiwango kifuatacho.
We see that the Lord has said in this hour.
Tunaona kwamba Bwana amesema kwamba katika saa hii,
the oil and wine church of this hour,
kanisa la divine na mafuta katika saa hii,
we saw that she needs to rise up.
Tuliona kwamba linahitajika kuinuka juu,
over and above all the others,
juu zaidi ya wengine wote.
And that essentially annuls the interfaith arrangements.
Na hiyo kimsingi inatupilia mbali ile mipangilio ya mchanganyiko wa imani.
And so you see clearly that the Lord is saying, look, you have been given power, so you have to show leadership.
Na unaona kwamba Bwana anasema kwamba tazama umepewa nguvu na uwezo, kwa hivyo dhihirisha uongozi.
And at that very time,
na wakati huo huo,
he said the church has to raise her voice to be audibly heard.
Akasema kwamba kanisa linapaswa kupaza sauti yake ili isikike wazi wazi.
Many times when the church speaks, she cannot be heard.
Mara nyingi wakati kanisa linanena halisikiki.
Especially if there is a lot of other conversation in the vicinity.
Haswa sana ikiwa kuna mazungumzo mengine katika hali hiyo.
And he's saying for the church to be heard,
naye anasema kwamba kwa kanisa kusikiwa,
I'm just defining the requirements, the things that ought to manifest if a church is walking in this pathway defined in Revelation chapter 6.
Ninaelezea tu tabia zile ambazo zinapaswa kuonekana ikiwa kanisa linatembea katika njia hii iliyoelezwa katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 6.
The Lord is telling the church at this hour that for her to be heard.
Bwana analiambia kanisa katika saa hii ya kwamba kwake yeye kanisa kusikika,
she has to declare and decree the wonders of God and nothing else.
Lazima likatangaze mambo makuu ya ajabu ya Mungu, lakini si kitu kingine chochote.
She has also to decree the most important dispensation, the last days, the end days.
Lazima pia kanisa likatangaze majira ya muhimu zaidi, yani hizi siku za mwisho.
When you see what Peter said, when he said, in the last days God said, I'll pour out my spirit on all people.
Ukiona kile ambacho Petro alisema, alisema kwamba katika siku za mwisho Bwana asema, nitamimina roho wangu juu ya watu wote wenye mwili.
That means the church, by testifying Christ Jesus, indeed, in fact, ought to be testifying the Holy Spirit.
Kumaanisha kwamba kanisa kwa kumshuhudia Bwana Yesu Kristo kwa hakika na bila shaka ni kwamba linapaswa kuwa likimshuhudia Roho Mtakatifu.
That church of oil and wine will indeed have to be celebrating the outpour of the Holy Spirit.
Na hilo kanisa la mafuta na divai hakika litakuwa likisherehekea mumiminiko wa Roho Mtakatifu.
And for that church to be heard, she hence has to decree and declare the power and the outpour of the Holy Spirit.
Na kwa hilo kanisa kusikika, ni lazima liwe likitangaza nguvu na mumiminiko wa Roho Mtakatifu.
And she must be centered on the coming of the Messiah in that pronouncement.
Na ni lazima liwe limekita mizizi na kulenga kuja kwake Mesia katika hayo matangazo.
That's why you see Peter was talking about, you know, in the last days, which means before the coming of the Lord.
Na ndio maana unaona kwamba Petro alikuwa akinena juu ya siku za mwisho, kumaanisha kwamba siku za kabla ya kuja kwake Mesia.
And he was talking about prophecy.
Na alikuwa akinena juu ya unabii.
But what amazes me ends down there by saying, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
Lakini kinachonishangaza ni kwamba pale chini anatamatisha kwa kusema, na kila mtu anayeliitia jina la Bwana ataokolewa.
In a most uncompromised way, that church was declaring salvation unto mankind.
Katika njia isiyopatana kabisa na dhambi, hilo kanisa lilikuwa likitangaza wokovu kwa mwanadamu.
And that's what the church in Revelation chapter 6.
Na hicho ndicho kanisa la kitabu cha Ufunuo mlango wa 6.
That is walking in the oil and the wine.
Linalotembea katika mafuta na divai.
Out to be decreeing and declaring salvation unto mankind.
Linapaswa kuwa likitangaza na kutangaza wokovu kwa mwanadamu.
And down over there in verse 22.
Na pale chini katika mstari wake wa 22.
He said, "Men of Israel, listen to this."
Akasema, "Enyi wa Israeli, nisikilizeni maneno haya nisemayo."
Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs.
Yesu wa Nazareti alikuwa mtu aliyedhibitishwa kwenu na Mungu kwa miujiza, maajabu na ishara.
Which God did among you through him.
Ambayo Mungu alitenda miongoni mwenu kwa kupitia yeye.
As you yourselves know.
Kama ninyi wenyewe mjuavyo.
This man was handed over to you by God's set purpose.
Huyu mtu akiisha kutolewa kwa shauri la Mungu lilokusudiwa.
And foreknowledge.
Na kujua kwake Mungu tangu mwanzoni.
And you with the help of wicked men put him to death by nailing him on the cross.
Ninyi kwa mikono ya watu wabaya mlimuua kwa kumgongesha msalabani.
But God raised him from the dead.
Lakini Mungu alimfufua kutoka kwa wafu.
Freeing him from the agony of death.
Akamuondolea uchungu wa mauti.
Because it was impossible for death to keep its hold on him.
Kwa sababu haikuwezekana yeye kushikuliwa na nguvu za mauti.
David said about him.
Kwa maana Daudi asema kumhusu yeye.
I saw the Lord always before me.
Nilimuona Bwana mbele yangu siku zote.
Because he is at my right hand.
Kwa sababu yuko mkono wangu wa kuume.
I will not be shaken.
Sitatikisika.
Therefore my heart is glad and my tongue rejoices.
Kwa hiyo moyo wangu unafurahia na ulimi wangu unashangilia.
My body also will live in hope.
Mwili wangu nao utaishi kwa tumaini.
Because you will not abandon me to the grave.
Kwa maana hautaniacha kaburini.
Nor will you let your holy one see decay.
Wala hautamwacha aliye mtakatifu wako kuona uharibifu.
You have always made known to me the path of life.
Umenionyesha njia za uzima.
You will fill me with joy in your presence.
Utanijaza na furaha mbele zako.
This is what the church in Revelation chapter 6 that has oil and wine ought to be pronouncing.
Hiki ndicho kanisa la kitabu cha Ufunuo mlango wa 6, kanisa lilo na divai na mafuta, linapaswa kuwa likitangaza.
She ought to be declaring this very precious message.
Linapaswa kuwa likitangaza ujumbe huu wa dhamani.
In other words, the Lord is saying,
kwa maneno mengine Bwana anasema,
if there is a church at this hour,
ikiwa kuna kanisa katika saa hii,
that is walking on the pathway,
ambalo linatembea katika njia,
that is set by the Lord in Revelation chapter 6.
Iliyowekwa na Bwana katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 6.
That church must be declaring the resurrection of our Lord Jesus.
Hilo kanisa lapaswa kuwa likitangaza kufufuliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo.
And by consequent extension, the resurrection of all those that receive Jesus of Nazareth at this hour.
Na sawa sawa pia kutangaza kufufuliwa kwa wale wote wanaompokea Kristo Yesu katika saa hii.
The defeat of death by the Lord Jesus.
Yani kushinda mauti naye Bwana Yesu Kristo.
I see that what the Lord requires of the Revelation chapter 6 church.
Naona ya kwamba kile ambacho Bwana anahitaji toka katika kanisa la kitabu cha Ufunuo mlango wa 6.
The church that has oil and wine.
Kanisa lililo na mafuta na divai.
He requires that that church actually decree eternity.
Anahitaji kwamba kanisa hilo kwa hakika likatangaze umilele.
Where decay cannot touch her.
Ambapo kuoza hakuwezi kulishika.
That is amazing to me.
Hiyo yanishangaza.
That the roadmap.
Ya kwamba barabara.
The spiritual roadmap that the Lord set out when he released the rider of the black horse.
Njia ya kiroho ambayo Bwana aliweka alipomwachilia mpanda farasi wa farasi mweusi.
Is a very mighty roadmap.
Ni njia kuu zaidi.
Because therein now we see the entry into the kingdom of God. Surely that is the road that leads to the kingdom of God.
Maana humo ndani sasa tunaona kuingia katika ufalme wa Mungu. Na hakika kwamba hiyo ndio njia inayoongoza katika ufalme wa Mungu.
Because in walking along that roadmap.
Maana katika kutembea kwa njia hiyo.
The Lord says he expects that Revelation chapter 6 church.
Bwana anasema kwamba anatarajia hilo kanisa la Ufunuo mlango wa 6
to decree defeat over death.
Likatangaze kushindwa juu ya mauti.
And declare eternity.
Na kutangaza umilele.
That has now been unleashed and revealed to all men.
Ambao sasa umeachiliwa kwa kila mwanadamu.
But how can you declare such mighty things if you yourself have not been delivered into eternal life?
Lakini je, wawezaje kutangaza mambo makuu ya namna hii ikiwa wewe mwenyewe binafsi haujakombolewa katika maisha ya milele?
Then I now understand that one of the major landmarks of walking in this way charted out in Revelation chapter 6.
Na basi naelewa kwamba mojawapo ya ishara kubwa zaidi ya kutembea katika njia hii ambayo imeweka katika Ufunuo mlango wa 6
is the confidence of eternity.
Ni ule ujasiri ama hakiki ya milele.
She's not a church that is going to say, you know, I don't know whether I try, you know. I just try my best. I don't know whether I'll make it, but who knows, you know.
Si kanisa ambalo linajishukushuku ati linasema nitajaribu tu kama vile niwezavyo, kama nitafaulu ni vema.
So it's very very important that that church exudes that confidence, because walking on that way can only lead her into the wedding feast of the Lamb.
Na kwa hiyo ni muhimu sana kwamba kanisa hilo likaoneshe ule uhakika na ujasiri, manake njia hiyo pekee itaiongoza katika harusi ya mwana kondoo.
The resurrection of Jesus is such a foundation to the church at this hour.
Kufufuka kwake Kristo Yesu ni msingi zaidi katika kanisa kwa sahi.
Verse 38 is a very good way to finish up with this particular part.
Mstari wa 38 ni mzuri zaidi wa kumalizia na hii sehemu.
Peter replied.
Petro akajibu.
Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins.
Tubuni mkabatizwe kila moja wenu, abatizwe kwa jina la Yesu Kristo.
And you will receive the gift of the Holy Spirit.
Ili mkapate sameheo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu.
The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call.
Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa wale wote walio mbali na kila mtu ambaye Bwana Mungu wetu atamuita.
This is the most beautiful part now that we can ever hit.
Hii ndio sehemu ya kupendeza zaidi ambayo tunaweza kufikia.
Because he says,
maana anasema,
that wow, the church that the Lord is celebrating in Revelation chapter 6.
Ya kwamba kanisa ambalo Bwana anasherekea katika Ufunuo mlango wa 6.
Verses 5 to 6.
Mstari wa 5 na mstari wa 6.
The church of the new oil and the new wine.
Yani kanisa la divai mpya na mafuta mapya.
That church ought to be declaring repentance.
Hilo kanisa la paswa kuwa likitangaza toba.
Repentance from sin.
Toba tokana na dhambi.
That's why I said the conspicuousness.
Na ndio maana nilisema kwamba ule udhahiri.
Of her repentance.
Wa toba yake.
Was heard about.
Ulisikiwa.
By the God fearing that were at the fence.
Na wanaumcha Mungu waliokuwa kando kando.
And so there is no way she could have proclaimed repentance if she herself did not come out in the public place and repented of sin.
Na basi hakuna vile kanisa hili lingetangaza toba ikiwa kanisa lenyewe halijajitokeza hadharani na kutubia dhambi zake.
The Holy Spirit of the Lord normally reveals the nature of the person of Christ to the church.
Roho Mtakatifu wa Mungu kwa kawaida hufungua asili ya Kristo Yesu kwa kanisa.
And the true nature of Christ.
Na asili ya kihalisi ya Kristo.
Is the blood and the cross at Calvary.
Ni damu na msalaba Calvary.
The true nature of Christ.
Asili ya kweli ya Kristo.
Is holy, holy, holy.
Ni utakatifu, utakatifu, utakatifu.
And that means.
Na hiyo yamaanisha.
Far removed from sin.
Aliyetengwa sawasawa na dhambi.
And that's why repentance becomes the key landmark of the church in Revelation chapter 6 with oil and wine.
Na ndio maana toba inafanyika swala nyeti zaidi kwa kanisa la Ufunuo mlango wa 6, kanisa linaloenenda katika mafuta na divai.
And I like when he says that that church This is the biggest promise, you people. You need to pay attention to this.
Na ninapenda wakati anasema kanisa hili, nakumbuka hii ni ahadi kubwa zaidi, kanisa lazima umakinike na hii.
It talks about the promised Holy Spirit.
Ananena juu ya Roho Mtakatifu aliyehaidiwa.
Which she herself has already experienced. You see the beauty of it all.
Ambaye yeye mwenyewe amekwisha muona. Unaona ile sehemu yake ya kupendeza.
The Lord does not expect the church in Revelation 6 to be talking about the coming latter anointing when she herself has not experienced it.
Bwana hataraji kanisa la Ufunuo mlango wa 6 liwe likinena juu ya kuja kwa upako wa nyakati za mwisho ikiwa hili kanisa lenyewe halijauona upako huo.
But now look at the most beautiful part.
Lakini sasa tazama ile sehemu ya kupendeza.
He says, for those people, the saints who will walk in this roadmap of Revelation chapter 6.
Anasema wateule wale watakaotembea katika barabara hii ya Ufunuo mlango wa 6.
That there is the promise of family salvation.
Ya kwamba kunayo ahadi ya wokovu wa jamii.
Because he said,
manake anasema,
the promise is for you and your children.
Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu.
And for all who are far off.
Na kwa wale wote walio mbali.
It is tremendous a promise. That means the church that walks in Revelation chapter 6.
Ni ahadi kubwa zaidi. Kumaanisha kwamba kanisa linaloenenda katika Ufunuo mlango wa 6.
With the oil and the wine.
Pamoja na mafuta na divai.
He says in that church they can literally ask the Lord to bring salvation to all the household.
Anasema kwamba katika kanisa hilo laweza kumuliza Mungu alete wokovu kwa nyumba nzima.
And that church,
na hilo kanisa,
is a revival church.
Ni kanisa la uvuvio.
Because based on the pronouncements of Peter,
maana kulingana na aliyoyanena Petro,
the utterances of Peter within the first visitation,
maneno yake Petro katika mtembele ule wa kwanza,
and its mirror reflection of this latter oil and wine,
na hata kule kudhihirisha kwake kwa umbo la kio wa hii divai na mafuta,
you see now that without a microphone, Peter is able to talk to more than 3,000 people.
Waona ya kwamba bila kipaza sauti, Petro anaweza kuwanenea watu zaidi ya 3,000.
That means the power of the Lord.
Kumaanisha kwamba nguvu zake Bwana.
That the oil and the wine brings to the church at this hour.
Ambazo mafuta na divai yaleta kanisani katika sahi.
Is meant to supersede the technological advancements that you see corrupting human life today.
Inapaswa kuzidi yale maendeleo ya kiteknolojia ambayo yamepotosha na kufisadi nia za wanadamu siku hizi.
Because many times you see the way technology has corrupted human life.
Maana mara nyingi unaona jinsi ambavyo teknolojia imefisadi maisha ya mwanadamu.
And at times you also hear that the church is hinged. She's tagged on that very technology.
Na wakati mwingine unapata kwamba kanisa limejitoza katika hiyo teknolojia.
But I'm here to tell you.
Lakini niko hapa kuambieni.
That the scriptures are now laying out very clearly.
Ya kwamba maandiko sasa inaweka wazi sana.
That if you are walking in the new oil and wine.
Ya kwamba ikiwa unatembea katika mafuta mapya na divai mpya.
You can supersede the technological advancements of human mind today.
Unaweza kushinda yale maendeleo ya kiteknolojia ya nia za binadamu leo.
And the other thing you see.
Na jambo lingine ambalo waliona.
Is that revival came to them, over 3,000 were added.
Ya kwamba uvuvio uliwajia, manake zaidi ya 3,000 waliongezwa.
The oil and wine church.
Kanisa la divai na mafuta.
That the Lord declares upon releasing the black horse.
Ambalo Bwana analitangaza baada ya kuachilia farasi mweusi.
Is an end time revival church.
Ni kanisa la uvuvio wa nyakati za mwisho.
In fact, that church fulfills Daniel chapter 12.
Na hakika ni kwamba kanisa hilo linatimiza Danieli 12.
Verses 2 and 3.
Mstari wa 2 na wa 3.
Especially 3 when it says, for those who lead men into righteousness, they will shine like the brightness of the stars forever and ever.
Na haswa sana mstari wa 3 wakati anasema kwamba na wale wanaoongoza wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele.
And so you see very clearly.
Na kwa hiyo waona wazi sana.
That is an evangelizing church, a revival church.
Kwamba hilo ni kanisa linalofanya uinjilisti, ni kanisa la uvuvio.
Based on righteousness.
Kulingana na haki.
But I want to move on to the next level, precious listeners.
Lakini wasikizaji wapendwa, nataka kuenda kwa kiwango kifuatacho.
I want you to turn with me into the book of Isaiah.
Sasa nataka ufungue pamoja nami kitabu cha Isaiah.
Chapter 32.
Isaya mlango wa 32.
What else?
Je, ni nini kingine?
That the Lord left in that mighty visitation of the black horse.
Ambacho Bwana alikiacha katika huo mtembeleo mkuu wa farasi mweusi.
When he spoke very elaborately about the oil and wine church.
Aliponena kwa wazi zaidi juu ya kanisa la divai na mafuta.
The book of Isaiah chapter 32 verses 15 to 17.
Kitabu ni Isaya mlango wa 32 mstari wa 15 mpaka 17.
Listen to what he says.
Sikizeni kile ambacho anasema.
He said, till the spirit is poured upon us.
Anasema mpaka roho amwage juu yetu.
From on high.
Kutoka juu.
And the desert becomes a fertile field.
Nalo jangwa kuwa shamba lenye rutuba.
The fertile field seems like a forest.
Na shamba lenye rutuba kuwa kama msitu.
Again, and the fertile field seems like a forest.
Na tena nasema kwamba na shamba lenye rutuba kuwa kama msitu.
Just to begin with that alone.
Kuanzia na hiyo peke yake.
You see, the Lord is busy describing the job description of the Holy Spirit.
Unaona ya kwamba Bwana amejishughulisha na kuelezea kazi ama maelezo ya kikazi ya Roho Mtakatifu.
But I like the fact that the advent of the Holy Spirit in this scripture.
Lakini napenda swala kwamba kuja kwake Roho Mtakatifu katika andiko hili
coincides with that momentous moment, that moment, that striking moment.
Kunaingiana moja kwa moja na ule wakati muhimu.
When the Lord says enough is enough.
Wakati Bwana anasema kwamba imetosha.
When he sends the Holy Spirit.
Wakati anapomtuma Roho Mtakatifu.
There has been a desolation.
Kumekuwepo na ukiwa.
And so it's amazing because you see in that prophecy of the black horse, the Lord talks about desolation and revival.
Kwa hivyo inashangaza maana unaona katika unabii wa farasi mweusi, Bwana ananena juu ya ukiwa, huku pia ananena juu ya uvuvio.
But here you see very clearly that he says that when the spirit is poured from on high.
Lakini hapa unaona kwa wazi kabisa kwamba anasema wakati roho anamiminwa toka juu.
And he said the desert will become a fertile field.
Na anasema ya kwamba msitu utafanyika shamba lenye rutuba.
The desert becomes a forest.
Jangwa litafanyika msitu.
But we know too well that the fertile field has fertility to yield or to support growth.
Lakini tojua vyema kabisa kwamba shamba lenye rutuba lina rutuba ya kusaidia mimea kukua.
And that means when he talks about the forest, he's talking about there shall be a lot of fruit produced.
Na hiyo inamaanisha kwamba anaponena juu ya msitu, ananena juu ya wingi wa matunda yatakayozalishwa.
I want to ask you, ever since you became born again.
Nataka nikuulize kwamba je, tangia ulipookoka.
Do you see the fruit of your salvation?
Je, waona tunda la wokovu wako?
Are you seeing the people that you led unto the Lord?
Je, waona watu wale uliowaongoza kwa Bwana?
It's not enough the people you lead unto the Lord.
Na haitoshi tu wale unawaongoza kwa Bwana.
Are they walking in righteousness?
Je, wanatembea katika haki?
Remember the most important fruit that the church can ever bear.
Kumbuka ya kwamba tunda bora zaidi ambalo kanisa laweza kuzaa.
In the vineyard of the Lord.
Katika shamba la mizabibu la Bwana.
Is the fruit of repentance.
Ni tunda lile la toba.
So when you look at the people you have led to the Lord, do you see them brandishing the fruit of repentance as they walk?
Na basi unapowatazama watu wale uliowaongoza kwa Bwana, je, unaona wakidhihirisha tunda la toba katika mtembe wao?
How about in your own personal life?
Na je, sasa katika maisha yako mtu binafsi?
The desert, has it been converted into a fertile field and a forest eventually?
Je, lile jangwa limebadilishwa kuwa shamba lenye rutuba, alafu hatimaye kuwa msitu?
If the answer is no, then there is need for repentance and to seek for God's restoration.
Ikiwa jibu ni la, basi kuna hitaji kutubu na kutafuta urejesho wake Mungu.
Because he says,
manake anasema,
the purpose for which God sends the Holy Spirit.
Sababu ambayo kwayo Mungu anamtuma Roho Mtakatifu.
Is to convert the deserts, the dry grounds, into a fertile field.
Ni kubadilisha jangwa kuwa shamba lenye rutuba.
And so you see very clearly the church that the Lord describes in Revelation chapter 6 with oil and wine.
Na basi waona kwa wazi kabisa kanisa ambalo Bwana anaelezea katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 6, kanisa la divai na mafuta.
That is a church that is fruitful.
Hilo ni kanisa ambalo linazaa.
It's a fruitful church.
Kanisa linalozaa matunda.
A church that has become a forest.
Kanisa ambalo limefanyika msitu.
We know forest is green.
Tunajua kwamba msitu ni mbichi.
And green means healing, leaf.
Na mbichi inamaanisha kwamba uponyaje ni yale majani.
And so the Lord is talking about a revival church in all meaning of revival.
Na kwa hiyo Bwana ananena juu ya kanisa la uvuvio katika maana zote za uvuvio.
So the church that the Lord celebrates in Revelation 6 is the church that ought to be showing revival even of healing.
Na basi kanisa ambalo Bwana ananena juu yake katika Ufunuo mlango wa 6 ni kanisa ambalo linapaswa kuwa likidhihirisha uvuvio hata katika uponyaji.
And her revival ought even to manifest in the fruit of repentance.
Na uvuvio wake pia unapaswa kudhihirika katika tunda la toba.
But when you read further on, it says justice will dwell in the desert.
Lakini ukisoma na kuendelea nasema kwamba haki itakaa katika jangwa.
And righteousness live in the fertile field.
Na uadilifu utakaa katika shamba lenye rutuba.
That can clearly explain to you the difference between the two churches, the church of one quart of wheat for a day's wages and the church of oil and wine.
Hiyo yaweza kukuelezea kwa wazi kabisa tofauti katika haya makanisa mawili. Yani kanisa lilomo katika kipimo kimoja changano kwa mshahara wa siku moja na kanisa ambalo liko katika mafuta mapya na divai mpya.
You see that the church that is in a quart of wheat for a day's wages is undergoing the justice of the Lord.
Waona kwamba kanisa ambalo liko katika kipimo kimoja changano kwa mshahara wa siku moja linapitia hukumu ya Mungu.
And so you see now the rider of the black horse coming with such impunity and coming to destroy the economies and coming to cause desolation, coming to cause depravity, deficiency, scarcity.
Na basi waona ya kwamba mpanda farasi wa farasi mweusi anakuja na nguvu na uwezo mkubwa, akija kusababisha upungufu, akija kusababisha jangwa, akija kusababisha pia upungufu wa lishe.
And yet you see the church that is in oil and wine of this hour.
Na ili hali waliona kanisa ambalo liko katika mafuta na divai ya sahi.
And he says, for her, righteousness will abound. Righteousness will be her countenance.
Na anasema kwamba kwake, haki itatawala. Haki itakuwa sura yake.
And that's amazing to me. That means the demarcating line between the two churches, essentially, is one has righteousness, the other has no righteousness.
Na hiyo inanishangaza, maana inanidhihirishia kwamba tofauti katikati ya haya makanisa mawili ni kwamba kanisa moja lina haki, kanisa hili lingine haki halina.
But in Revelation chapter 19 verses 6 to verse 9.
Lakini katika Ufunuo mlango wa 19 mstari wa 6 mpaka wa 9.
When the Lord elaborates on the wedding feast of the Lamb.
Wakati Bwana anafunua zaidi juu ya harusi ya mwanakondoo wa Mungu.
You see the Lord saying in verse 8 that fine linen, bright and clean, was given to the priestly bride that enters heaven.
Unaona Bwana akielezea katika mstari wa 8 ya kwamba kitani nzuri, safi, ingarayo, amepewa biharusi wa kikuhani anayeingia mbinguni.
And then later he says that fine linen is the righteousness of the church.
Na kisha baadaye anasema kwamba hiyo kitani nzuri ndio matendo ya haki ya kanisa.
Now I can tell you with certainty.
Na sasa naweza kukuambia kwa uhakika
that the church that walks the roadmap,
ya kwamba kanisa linalotembea katika njia hii,
that has been demarcated, whose parameters have been set by the Lord in Revelation chapter 6,
ambayo imewekwa, yani mipaka yake imewekwa na Bwana katika Ufunuo mlango wa 6
verses 5 and 6,
mstari wa 5 na wa 6,
that church is a righteous church.
Hilo kanisa ni kanisa lenye haki.
That church is walking in the priestly garment.
Hilo kanisa linatembea katika mavazi ya kikuhani.
She's walking in fine linen, bright and clean.
Linatembea katika kitani nzuri, safi, ingarayo.
That church is heading into the wedding feast of the Lamb.
Hilo kanisa linaelekea katika karamu ya harusi ya mwanakondoo.
Because the righteousness she glows.
Maana ile haki ambayo kanisa hili linaangaza,
that is the wedding gown for the wedding of the Lamb of God.
Hilo ndilo vazi la harusi ya mwanakondoo wa Mungu.
And he says further on,
na anasema kwa kuendelea,
verse 17 of Isaiah 32,
mstari wa 17 wa Isaiah 32,
the fruit of righteousness will be peace.
Matunda ya haki yatakuwa amani.
That means when a church walks in righteousness,
kumaanisha kwamba wakati kanisa linaenenda katika haki,
the church the Lord defines in the last hour in Revelation 6,
kanisa ambalo Bwana alielezea katika saa ya mwisho ya Ufunuo mlango wa 6,
then she will have peace.
Basi litakuwa na amani.
Why peace?
Kwa nini amani?
Because of reconciliation with God.
Kwa sababu ya mapatanisho na Mungu.
She will have been reconciled with God. Everything has been set up. She's walking within the parameters defined by God.
Litakuwa limelindwa na Mungu, kila kitu kimewekwa na linatembea katika mipaka ya uhifadhi wa Mungu.
Even as the oil and wine is assisting her.
Hata wakati mafuta na divai inalisaidia.
So now there is no conflict there is no fear of judgment.
Na basi hakuna shida, hakuna hofu ya hukumu.
So part of what you need to show as a church.
Basi sehemu ya kile unachopaswa kudhihirisha kama kanisa.
If you are walking right in this last hour.
Ikiwa unatembea vizuri katika saa hii ya mwisho.
That you will have peace.
Ni kwamba utakuwa na amani.
But peace with who?
Lakini amani na nani?
Peace with God Almighty in heaven.
Amani na Mungu mkuu mwenyezi mbinguni.
At times, you know, you may not have peace with men.
Wakati mwingine yawezekana usiwe na amani na mwanadamu.
And most likely you will not.
Na mara nyingi yawezekana hautakuwa na amani na wao.
When you are walking in righteousness.
Wakati unatembea katika haki.
At times, just the way you walk in righteousness can intimidate the unrighteous.
Wakati mwingine kwa vile tu unavyotembea katika haki, inaweza kuwaudhi wale ambao wanatembea kwa dhambi.
To cause enmity between you and them.
Na kusababisha uadui katikati yao na wewe.
Sometimes just what you preach in church may be so rebuking that, you know, they will be uncomfortable with you.
Wakati mwingine hata kile ambacho unahubiri kanisani kinaweza kuwa kinawachoma sana kiasi kwamba watakuchukia.
But nevertheless.
Lakini hata hivyo.
Don't change the gospel.
Usibadilishe injili.
Because.
Kwa sababu.
Anyhow.
Hata hivyo.
You will have established peace with God Almighty.
Utakuwa umeimarisha amani na Mungu mkuu mwenyezi.
It's not the peace of today and tomorrow no peace.
Si amani ya leo alafu hapo kesho hamna amani.
It is an eternal peace.
Bali ni amani ya milele.
That the church in Revelation chapter 6 walks in.
Ambayo kanisa la Ufunuo mlango wa 6 linatembea ndani yake.
How beautiful to walk with eternal peace.
Inapendeza kiasi kipi kutembea na amani ya milele.
At this time.
Katika sahi.
When virtually almost all mankind have no peace for one reason or the other.
Wakati kimsingi karibu kila mwanadamu hana amani katika njia moja ama nyingine.
Some people have no peace because of disease.
Watu wengine hawana amani kwa sababu ya magonjwa.
Some people have no peace because of unemployment.
Watu wengine hawana amani kwa sababu ya ukosefu wa kazi.
Divorces, whatever it is.
Talaka na mengineyo.
But he says the peace that the Lord will give you here.
Lakini anasema kwamba amani ambayo Bwana atakupa hapa.
Is not the peace of man.
Si amani ya mwanadamu.
But it's the peace of God.
Bali ni amani ya Mungu.
That surpasses all human understanding.
Inayoshinda ufahamu wote wa kibinadamu.
So you begin to understand.
Na kwa hiyo waanza kuelewa.
Many times if you get very anxious over issues,
ya kwamba wakati mwingine unaposumbuka na mambo mengine,
probably that is the time to re-examine the pathway along which you are walking. Are you really walking on this roadmap?
Yawezekana huo ndio wakati wa kuchunguza njia ile ambayo unatembea. Je, kwa kweli unatembea kwa hii njia kuu?
And it says part B of Isaiah 32 verse 17.
Na katika sehemu ya B ya Isaiah 32:17,
it said the effect of righteousness will be quietness and confidence forever.
Anasema kwamba matokeo ya haki yatakuwa utulivu na matumaini milele.
So you see that when the Lord in that vision of August 19th.
Na basi waona kwamba Bwana katika maono hayo ya Agosti tarehe 19.
The year 2008.
Mwaka 2008.
When he showed me this vision right before his throne room.
Aliponionyesha maono haya mbele ya kiti chake cha enzi.
And the release of the rider of the black horse.
Na kuachiliwa kwa mpanda farasi wa farasi mweusi.
And decreed for himself the protection of oil and wine.
Na mwenyewe akatangaza kuhifadhiwa kwa mafuta na divai.
He really spoke so much.
Alinena mengi sana.
Because now we see peace, we see quietness.
Maana sasa tunaona amani, tunaona pia utulivu.
And confidence forever, confidence forever.
Na tunaona tumaini milele.
That means that church will be confident. Heaven, I am a priestly bride. I'm a royal bride. I'm going there.
Kumaanisha kwamba hili kanisa litakuwa na tumaini kwamba mbinguni mimi ni biharusi wa kikuhani, kwa kweli huko naingia.
Precious people.
Watu wa dhamani.
Before we proceed on.
Kabla tukapate kuendelea.
I want also to look at John chapter 3.
Nataka pia niangazie Yohana mlango wa 3.
Verse 8.
Mstari wa 8.
What is this that the Lord is speaking to us through the vision of the rider of the black horse?
Je, Bwana anatunenea nini kupitia maono ya mpanda farasi wa farasi mweusi?
John chapter 3 verse 8 says this.
Ni Yohana mlango wa 3 mstari wa 8 anasema hivi.
He says.
Anasema.
In fact, you can start from verse 5. It's very beautiful.
Na ni ya kupendeza mno ukianza. tukianzia mstari wa 5.
He says Jesus answered.
Anasema Yesu akajibu.
He was talking to Nicodemus, of course.
Alikuwa anamnenea Nikodemo.
I tell you the truth.
Amina mimi nakwambia.
No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the spirit.
Hakuna mtu yeyote anayeweza kuingia katika ufalme wa Mungu isipokuwa amezaliwa kwa maji na kwa roho.
The flesh gives birth to flesh.
Mwili huzaa mwili.
But the spirit gives birth to spirit.
Lakini roho huzaa roho.
You should not be surprised at my sayings.
Kwa hivyo msishangae ninapowaambia haya.
You must be born again.
Kwamba huna budi kuzaliwa mara ya pili.
Verse 8, which is our target verse.
Mstari wa 8 ambao ndo mstari tunaoulenga.
The wind blows wherever it pleases.
Upepo huvuma popote upendapo.
You hear its sound.
Mvumo wake unausikia.
But you cannot tell where it comes from.
Lakini huwezi kufahamu utokako.
Or where it is going.
Wala uendako.
So it is with everyone born of the spirit.
Ndivyo ilivyo kwa kila mtu aliyezaliwa na roho.
I want to tie this preciously to when the violent wind appeared at Pentecost.
Nataka kuungamanisha hii kwa kidhamani na ule wakati ambapo wingu la Pentecoste lilionekana.
So you may understand the true meaning of walking in the new oil and the new wine.
Ya kwamba ukapate kuelewa maana ya kweli ya kutembea katika divai mpya na mafuta mapya.
You see very clearly here.
Waona kwa wazi sana hapa.
At that time the violent wind came blowing.
Wakati ule mvumo mkubwa wa upepo ulikuja ukivuma.
But now,
lakini sasa,
in this last dispensation prior to the rapture,
katika haya majira ya mwisho kabla tu ya unyakuzi,
he is saying,
anasema,
that the church that walks in the road map that is defined by the Lord in Revelation 6.
Ya kwamba kanisa linalotembea katika njia iliyowekwa na Bwana kwa Ufunuo mlango wa 6.
That church cannot be understood by the physical realm.
Ya kwamba kanisa hilo haliwezi kueleweka na hali hii ya kimwili.
As she walks in the anointing of the new oil and wine.
Wakati linaenenda katika upako wa nyakati za mwisho wa mafuta na divai.
It's very difficult for the world to analyze her.
Ni ngumu sana kwa ulimwengu kumchunguza.
They can just hear the wind, which is the power of the oil and the wine that she walks with.
Wanaweza kusikia tu ule upepo ambao ni nguvu ya mafuta na divai ambayo kanisa linatembea nayo.
But they cannot understand her formula.
Lakini hawawezi kuelewa ule mtindo wake.
They cannot understand where the wind is coming from or where it's heading to.
Hawawezi kuelewa upepo watoka wapi wala kwenda wapi.
And that to me is very amazing.
Na hiyo kwangu mimi yanishangaza.
Because the oil and the wine,
maana mafuta na divai,
they are brought by the promise from on high.
Inaletwa na ahadi toka binguni.
The promise of the Holy Spirit that was laid forth before the Lord left.
Ahadi ya Roho Mtakatifu ambayo iliwekwa kabla ya Bwana kuondoka.
And when there was the speaking of tongues,
na kulipokuwepo na kunena katika ndimi,
that is a heavenly language.
Hiyo ni lugha ya kibinguni.
It was meant to confound the wisdom of men and the global systems.
Ilipaswa kushika umakinifu wa mitindo ya mwanadamu na pia mitindo ya kiuchumi ya kote duniani.
That the world may not understand how you are operating or what are your ways.
Ya kwamba ulimwengu usije ukaelewe jinsi ambavyo mnaenenda.
That is also the protection of the church.
Huo pia ni ulinzi wa kanisa.
That's why he says when you pray in tongues, it's a language that even the devil cannot access.
Ndio maana anasema kwamba ukiomba katika ndimi ni lugha ambayo hata adui hawezi akakufikia.
Now I understand the confidence and the peace, the eternal peace that the church of Revelation 6 walks with.
Sasa naelewa lile tumaini na amani ya milele ambayo kanisa la Ufunuo mlango wa 6 linatembea nayo.
The code of her conversation with Jehovah.
Ule muunganisho wa mawasiliano yake ama mazungumzo yake na Jehova.
Cannot be decoded by the devil or the world.
Hawezi kutekwa na shetani wala ulimwengu.
And that means she enjoys a monopoly, an unrivaled channel of communication with God.
Na kumaanisha kwamba kanisa linafurahia njia ya mawasiliano na Mungu ambayo haishindaniwi na yeyote mwingine.
Unrivaled because no one can shunt it, no one can decode it and know what exactly are you talking about, so I may block you.
Hakuna mtu ambaye anaweza kuishindania kuitaka ya kwamba unanena juu ya nini ya kwamba nikuzuie na hiyo.
The church you see the Lord speak about in Revelation 6, oil and wine.
Kanisa ambalo unaona Bwana akinena juu yake katika Ufunuo mlango wa 6, kanisa la mafuta na divai. Divai
is a mysterious church.
Ni kanisa la kiajabu.
She does her things in mystery.
Anafanya mambo yake katika kisiri.
Let me give you a real practical example.
Wacha niwapatieni mfano wa kihalisia.
Look at the ministry of repentance and holiness right now.
Tazameni huduma ya toba na utakatifu hivi sasa.
It is so mysterious right now before the technology and the world of evidence where medical evidence is required.
Inashangaza sana mbele ya teknolojia na ulimwengu wa kimatibabu wa sayansi.
But the principles and the practices of medicine,
lakini kanuni na itikadi za matibabu,
they require and they declare,
zinahitaji na pia zatangaza,
that once HIV positive,
kwamba punde mtu anapokuwa na virusi vya ukimwi,
will always be positive until die positive,
atakuwa na virusi vya ukimwi mpaka afya akiwa hivyo.
In fact, I know that there's a Nobel Prize awaiting that person that will be able to do something to turn someone from positive to negative.
Nami najua ya kwamba kuna ile zawadi ya Nobel ambayo inangojewa mtu yote ambaye atafanya kitu cha kubadilisha mtu kutoka positive mpaka negative.
For HIV AIDS.
Kwa ajili ya virusi vya ukimwi.
And so, you know, this is an entire mystery right now.
Na basi hii ni ajabu kubwa zaidi hivi sasa.
That there is no way to explain it medically.
Ya kwamba hakuna namna ya kuelezea kimatibabu.
But the doctors now have the medical evidence.
Lakini sasa madaktari wanadhibitisho la kimatibabu.
That is what is going on within the medical circles.
Hicho ndicho kinaendelea katika maeneo ya matibabu.
Every technology has tried, they cannot create new eyes.
Kila teknolojia imejaribu lakini hawezi kuumba macho mapya.
And then in the middle of the meeting,
na sasa katikati mwa mkutano,
when the Lord commands me to decree, to command the blind eyes to open,
wakati Bwana ananiamrisha nikaamrishe macho ya vipofu yafunguke,
and the blind eyes open,
na kwa kweli macho ya vipofu yanafunguka.
It's amazing.
Inashangaza.
How can blind eyes listen and obey?
Yawezekanaje kwamba macho ya vipofu yasikize na yatii?
That is now the mystery right there.
Hiyo ndio siri na ajabu mle ndani.
The mystery with which this church is walking.
Ajabu na siri ambamo kanisa hili linaenenda.
The church of this hour.
Kanisa la sahihi.
The church of the oil and wine.
Kanisa la mafuta na divai.
That is the mystery that the Lord talks about with which the Revelation chapter 6 church ought to walk in.
Hiyo ni ajabu ambayo Bwana ananena juu yake, ambayo kanisa la Ufunuo mlango wa 6 linapaswa kuwa likitembea hapo.
When he says the wind blows from every direction, this side you can feel it but you cannot know where it's coming from and where it's going to.
Wakati,
and where it will come from and where it will head to tomorrow.
Na wakati anasema kwamba upepo huvuma popote upendapo, unatoka upande huu unaenda huku, haujui hapo kesho utavuma vipi, hawezi kujua unatoka wapi unaenda wapi.
So the Lord is saying that the church of the oil and the wine is so mysterious to the world system.
Na basi Bwana anasema kwamba kanisa la mafuta na divai ni kanisa la kustaajabisha, la kushangaza mno kwa mtindo wa ulimwengu.
I want to finish.
Ningependa kumalizia
with a very important part, actually to just start it and then continue in the next segment.
Na sehemu ya muhimu zaidi ambayo kwa hakika nitaianzisha alafu awamu ifuatayo nitaiendeleza.
Ezekiel chapter 37.
Ezekiel mlango wa 37.
I'm going to read it and then I will expound on it in the segment after the break.
Naenda kuisoma alafu katika awamu ifuatayo sasa nitafunua zaidi.
Ezekiel 37 verse 9.
Ezekiel 37 mstari wa 9.
Again, Ezekiel 37 verse 9.
Tena ni Ezekiel 37 mstari wa 9.
Then he said to me.
Ndipo aliponiambia.
Prophesy to the breath.
Utabirie upepo.
Prophesy, son of man.
Tabiri mwana wa Adamu.
And say to it.
Na uambie.
This is what the sovereign Lord says.
Hili ndilo Bwana mwenyezi asemalo.
Come from the four winds, O breath.
Njoo kutoka katika pande nne, e pumzi.
And breathe into these slain that they may live.
Nawe upulizie pumzi ndani ya hawa waliouawa, nao watapata kuishi.
I will speak to you very clearly on the other side of the short worship break.
Nitawaneneni kwa wazi zaidi katika ule upande wa pili wa kitambo kidogo cha ibada.
What exactly the Lord meant in Revelation chapter 6.
Kile ambacho haswa Bwana alimaanisha katika Ufunuo mlango wa 6.
When he said it is celebratory to walk in oil and wine.
Aliposema kwamba ni swala la kusherehekewa kutembea katika mafuta na divai.
And very clearly.
Na kwa wazi sana.
You begin to understand this prophecy that the Lord sent his servant to prophesy to the breath from the four winds of the earth. To prophesy to breath, precious people.
Unaanza kuelewa huu unabii ambao Bwana alimtuma mtumishi wake akatabirie upepo. Unaanza kuelewa sasa.
And you know that that breath is the Holy Spirit.
Na sasa unajua kwamba huo upepo ni Roho Mtakatifu.
Shalom.
Shalom.
Thank you, Jesus.
Mind and soul. Now I feel your love and the angels do. And hear the song of the angels. To sing the song of angels. Sing a song divine. To stand in your presence. This is my prayer, my whole desire. Like music on a breeze, my utmost. Symphony of praise to you. Worship to my God.
Lord Jesus, you're my life and hope. I'll be your preceptor. Listen to by way the day, and underneath the canopy. Hard to safely trust, so innocent and clearly yours and true. I want to trust like this.
I want to trust like this.
And I release my heart.
And I release my heart.
Forever to be yours and chosen.
For that great day when you come from heaven to carry. That starry night, Lord Jesus, you're my destiny. I'll be a priestly bride. I know you're coming soon for me. My love is for time.
When time shall be no more.
My own desire, like music on a breeze, my heart open to you. In a symphony of praise to you, in worship to my God. And then I heard an angel ask, who is this lovely bride? It is the priestly.